yeah, boy, call me number one.
It's good, Daddy.
Baby, your eyes on my phone. Yani utadhani body langu sexy, sexy urioni. Yeah. Always on my phone. Unatazama nani anayeni sexy, sexy ajabu umuone. You better know upendo wangu umeugeuza fimbo. Haya ni mapenzi so wimbo. Machozi yamekuwa wimbo. Hari na misi kuwa single. Moyo unapenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai umalizi ukianza, katoko mahakamani. You better go,
you better go.
Baby, I'm ready to go.
Rumba.
You better go, I will let you go. You better go, I will let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go, I will let you go.
Wende amani.
You better go, I will let you go.
Haina misi kuwa single.
Yeah. Mweze nuna kichwa chanyoka, si uwezi mzigo wa mawazo. Ninachofia meno yatanitoka, nguvu za kusukumana sinazo. Nalika kuchoma mkuki, mbona damu zinanivujia mimi. Na kukushiti sikumbuki, baby, utaniamini lini. Furaha imepotea, kila kitu kwako nakosea. Kujitetea, hadi nishaanza kuzoea. Moyo unapenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai, umalizi ukianza, katoko mahakamani. You better go,
you better go.
Baby, let you go.
Rumba.
You better go, I will let you go. You better go, I will let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go, I will let you go.
Wende amani.
You better go, I will let you go.
Harina misi kuwa single.
It's when the boy call me number one. Yeah, he call him his boy.